zambianmusicblog.co.
DJ Vibe on this track. I'm in love with
Lamzi Zambia. By Pizza, yeah.
Fox Briga, baby.
Bella baby, leka ni kuuze. Bameno na chita, unalakwa. Unani tawa, unani siya. Cause I was broke. Manjalelo wabuela. Saying you are sorry. Chifukwa unamvela. Atini chitika.
Leave me alone, baby. I don't wanna to see you again. Leave me alone, baby. I don't wanna to see you again.
Baby, if you wanna requema, umwa umetapwa asapula fie. You thought me, I was joking. Kanshini shina, risiri asiai. Mwakonkeria wandala mam. Mwakonkeria wama motoka. Mwakonkeria wama yanda. Teya palelo ndie chitika. Bonjule mona yandi. Motokole mona yandi.
Leave me alone, baby. I don't wanna to see you again. See you again. Ine na kana ni sieneka. Boya mbana. Ine na kana. Ine na kana ni sieneka. Boya mbana. Ine na kana.
Guyana. Chivanda za buena mwacha mileta. Kuminde. Nishimuna kana babantwa. Sunga endi. Anaine. Maenda na mabwana. Yo mi pereka pa ispa.
Vibe on this track. I'm in love with this sound.